Yahaya sura go'o aya cappanɗe nayi e tati yaaki cappanɗe jawi e go'o. Yesu noddi Filibus e Nataniyal. Gada ɗum waɗi nde fini Yesu suɓi yaha leydi Galili, sey o tawi Filibus o wi'imo, tokkam. Filibus bo o neɗɗo gariri be Tasaida, kayri woni gariri Andiraus e Biturus. Sey Filibus yahi tawi Nataniyal wi'imo, min kawri e on ɗon neɗɗo mo Musa windi dow muɗum nder Attawra, mo annabo en ma bindi dow maako, wato Yesu ɓiɗɗo Yusufu iwoyɗo gariri Najarat. Nataniyal wi'i Filibus, e yiki maɗa goɗɗum boɗɗum wurtoyto Najarat? Filibus wi'imo, waroy gi'a. Nde Yesu yi'i Nataniyal e waroyato muɗum, sey meti dow maako wi'i, ra Isra'ilankejo mo goonga mo fewata. Nataniyal ƴami Yesu wi'i, no waɗi annduɗayam? Yesu wi'imo, mi yi'ima ley lekki ibbi ko Filibus nodduma. Nataniyal wi'imo, Modibbo, an woni ɓiɗɗo Allah, an woni laamiɗo Isra'ila. Yesu wi'imo, a holiyam ngam mi wi'i mi yi'ima ley lekki ibbi? A yi'ay fi ɗuɗɗum ɓurɗum ɗum. Sey Yesu ɓeydi wiikiɓe, emi wi'a on goonga, on gi'ay dow maɓɓitake, malaika'en Allah e ƴenta e jippoyo yeeso ɓi neɗɗo. Nder ayaaje ɗe janguɗen ɗo o, en nani no annabi Isa noddiri Filibus e Nataniyal ɓe ngarti tokkuɓe mo, wato almajiri'en maako. En nani annabi Isa nde suɓi yaha leydi Galili, sey o tawi Filibus o wi'imo, tokkam. Wato Filibus tokko annabi Isa ngam o warta almajirijo maako. Filibus bo o neɗɗo gariri be Tasaida, wato gariri to Andaraus e Biturus iwoyi. Ɗum holli gariri maɓɓe go'o. Amma ko ɓe dilla, sey Filibus yahi tawi goɗɗo bi'eteɗo Nataniyal, hokkimo ɗum habaru belɗum, wi'i ɓe kawri e annabi Isa, ngam non o wara hanko ma o warta almajirijo maako. Hananen ko Filibus wi'i Nataniyal nder aya cappanɗe nayi e jowi. Ayare nden wi'i, sey Filibus yahi tawi Nataniyal wi'imo, min kawri e on ɗon neɗɗo mo Musa windi dow muɗum nder Attawra, mo annabo en ma bindi dow maako, wato Yesu ɓiɗɗo Yusufu iwoyɗo gariri Najarat. Ɗum e holla en no yahudanko en andiri defte annabi Musa, wato Attawra, e defte annabo en. E ɓe bo andi fuu ko defte ɗen mbi'ata dow annabi Isa. Nde Filibus e horiɓe nanɓe ko annabi Yahaya wi'i dow annabi Isa, ɓe paami lallay ko annabi Musa e annabo en fuu mbindi dow garol annabi Isa ɗum heewi. Ngam non Filibus hokki Nataniyal habaru belɗum, wi'i, min kawri e on ɗon neɗɗo, wato Yesu Almasihu, min kawri e kisnoowo. Ɗum habaru belɗum. Nde Yesu noddi Filibus, Filibus ma noddoyi Nataniyal, waddimoto annabi Isa. E non ɓe fuuɗiɗo ɓe ngarti tokkuɓe annabi Isa, ɓe ngarti almajiri'en annabi Isa. Bandirawo am, kila amma aɗon bo ɓe yahudanko'en, a nana habaru annabi Isa nder defte feere-feere. Ko a jaɓi ko defte ɗen ɗon mbi'i dow annabi Isa? Ko a jaɓi annabi Isa woni laawol jaaraygol ma to Allah ko bo aljanna? Ko a jaɓi annabi Isa woni kisnoo mo Allah suɓi o warta kisnoo ma diga hakke maɗa? Ɓe yimɓe nde ɓe nani ko annabi Yahaya wi'i dow annabi Isa, ɓe jaɓi ko annabi Yahaya wi'i, ɓe ngarti tokkuɓe mo, ɓe paami lallay annabi Isa woni kisnoo. Hande amma anana ko Allah wi'atama nder wolde muɗum dow annabi Isa, ko a jaɓi? Ko a ɗon nyuma bo non no Nataniyal fuɗɗi nyumirki? Hananen iri nyumo Nataniyal nde nani habaru annabi Isa artuɗum. Nde Filibus tawi Nataniyal, hokkimo ɗum habaru belɗum dow ɓe kawri e annabi Isa mo annabi Musa e annabo en Allah fuu mbindi dow maako. Amma nde Nataniyal nani gariyel ngel annabi Isa iwoyi, sey o yawi gariyel ngel. Nataniyal wi'i Filibus, e yiki maɗa goɗɗum boɗɗum iwoyi Najarat? Filibus bo wi'i Nataniyal, waroy gi'a. Bandiraɓe am, hande woɓɓe ɗon bo Nataniyal nde nani habaru annabi Isa artudum, nde nani gariyal to annabi Isa iwayi, sai o yawi gariyengel emo wi'a, e yiki maɗa goddum boddum iwayi Najarat, goddum kirkijum wurtoytaako ton, amma Filibus wi'imo waroy gi'a. Gariyal Najarat e dum ton jamanu, yimbe e njawongel, yimbe e nefangel, e yiki wala goddum kirkijum burtoyto dum ton. Bandiraɓe am, hande woɓɓe ɗuɗɓe e njawo tokkuɓe annabi Isa haa ma e ɓe nefa ɓe. Amma Allah suɓi gariyel ngel warti to annabi Isa mauni haa ɗum andi ɗum. Gam non bandiraawo am taa yawa moƴƴere Allah, amma waroy gi'a, waroy nana. Nde Nataniyel jaɓi ko Filibus wi'imo, haa nanen ko o yi'i e ko o nani nde o wari to annabi Isa. Aya cappanɗe nayi e jeweeɗiɗi, nde Yesu yi'i Nataniyel e waroya to muɗum, sey meti dow maako wi'i, raa Isra'ilankeejo mo goonga mo fewata. Aya cappanɗe nayi e jeweetati, sey Nataniyel ƴami annabi Isa wi'i, no waɗi anduɗaayam? Sey annabi Isa waato Yesu Almasihu wi'imo, mi yi'ima ley lekki ibbi ko Filibus nodduma. Aya cappanɗe nayi e jeweenayi, sey Nataniyel wi'i annabi Isa, Modibbo, an woni ɓiɗɗo Allah, an woni laamiiɗo Isra'ila. Aya cappanɗe jawi, annabi Isa wi'imo, a hooliyam ngam mi wi'i mi yi'ima ley lekki ibbi? A yi'ay fii kayɗiniiɗum ɗuɗɗum ɓurɗum ɗu'um. Bandiraawo am, to a jaɓi a hoolake annabi Isa, a nanay seyo e belɗum nder ɓernde maaɗa, a heɓay kisndam e yaafuye hakke maaɗa, a boyi'ay fii kayɗiniiɗum ɗuɗɗum nder joonde maaɗa. Artuɗum Nataniyel e wanya ko Filibus bandiraawo maako wi'imo, Nataniyel e yawo gariyel to annabi Isa iwoyta. Amma nde o wari to annabi Isa, o nani ko annabi Isa wi'imo, fii ɗum hayɗiniimo, fii ɗum hulnakemo. Annabi Isa wi'imo, raa Isra'ilankeejo mo goonga mo fewata. Sey Nataniyel hayɗini, wi aa Modibbo, no waɗi anduɗaayam? Tekeɗiɗaa yiikiyam? Sey annabi Isa wi'imo, ay ko Filibus nodduma, sharel ngel gonɗaa ley lekki ibbi mi yi'iima. Huunde ɗum hulnii Nataniyel, huunde ɗum hayɗini Nataniyel. O faami lallay annabi Isa hanko woni Yesu Almasihu, hanko woni cuɓaaɗo Allah, hanko woni kisnoowo mo Allah liloyi ngam hisnuki duuniyaaru fuu diga hakke. Gam non bandiraawo am an nanayɗo, taa yawa ko nanata, taa latu ko nanata, amma jaɓu a yi'ay fii kayɗiniiɗum. Sey annabi Isa ɗawti wiikiɓe, to ni en gondi, to ni on garti tokkuɓe am, on gi'ay fii ɗuɗɗum kayɗiniiɗum ko ɓuri ɗu'um. Ɗum bo e holla en annabi Isa e andi en, to gonɗen fuu annabi Isa e yi'a en. Bandiraawo am, to gonɗaa ɗon ɗum, sey anda wiiki annabi Isa e yi'uma ko gaɗataa fuu, ko ɗum boɗɗum ko ɗum kalluɗum. Iri kuuɗe ɗe kuwataa fuu annabi Isa e yi'uma. To nattuɗaa a waɗa fii kalluɗum, to nattuɗaa a waɗa fii ɗum haanaa fuu, Allah e yi'uma. Allah e andi ko gaɗataa, gam a waawataa shuuɗanoɗaa Allah. Gam non sey faama wiiki, Allah e yi'a fuu ko gaɗataa, Allah e yi'a ɓernde maaɗa. To a neɗɗo mo goonga, Allah e andi. To a neɗɗo mo fewre, Allah e andi. Allah bo hiitoto en nyalnde jaango e iri kuuɗe ɗe ngaɗeten. Gam non bandiraaɓe am, sey tokkooɗen laawol maako ngol o sirii gam hisnuki en diga hakke meeɗen, gam hisnuki en diga halkere e kiita maako garayka. Annabi Isa ɗawti wiiki Nataniyel en, e mi wi'a on goonga, ɗo o yeeso on gi'ay fii kayɗiniiɗum, on gi'ay dow maɓɓitake, malaa'ika en Allah bo e ƴenta e jippoyo yeeso am. Ɗume woni ma'ana ɗum? Annabi Isa sittorani ɓe taariha maama maɓɓe annabi Yakubu. Waato to en janngi nder deftere Attawra, nder fuɗɗoode suura cappanɗe ɗiɗi e jeweetati, aaya bo sappo e ɗiɗi, ko bo janngel suurawol ngol ngol fuu, en nanay habaru cerel ngel annabi Yakubu, ko bo maama Isra'ilanko'en waato Yakubu, sharel ngel o yahata to kaawuujo maako Nabal. Nde o jengi, sey o heɓi wonde wigeere, o fukki, o wali don. Se o waflori wonde haire gonde don. Jamma se o hoibi, o ii, dow mabbitake, rabo, barugal, ko enrugal, e tiggi diga ledi, hayaki dow, malaika en allabo, e yenta e jippo dow maki. Nde o fini, fi dum hulnimo, se o fami, o wii lalle do ndammugal dow. Gam non annabi Isa hauti habaru dum gam o famti nabe wiki annabi Isa ko Yesu almasihu wani dammugal dow ko bo dammugal nattirgal aljanna wato annabi Isa wani lawol ko dammugal jaraingal bi adama aljanna ko bo wuro Allah dum wani maana baruki ki ko yengrugal ngal bandirabe am on pani maana dum Wato annabi Isa wani ki baruki ko bo ngal dammugal mabbitingal diga dow gam bi adama heba nattuki aljanna gam alla e hore mudum wartiri annabi Isa lawol gol bi adama hebata kisdam diga hakke kisdam diga kita alla der jahannama ko ajabi ko alla wi atama do ko ajabi siri alla gam hisnukima diga hakke mada e kita mako garay kanyalnde jango der kite jahannama Se pama wiki annabi Isa wani ngal dammugal annabi Isa wani lawol gol Allah wadi gam i adama hisa Doare am wani Allah dautana en famu ayaje de Allah dautana en famu do ko ummoye wani annabi Isa nonno Allah siriyorimo o wartato enen bi adama Jomirawo dautana en famu amin Allah wada en pumeden tokken en rugal ngal dammugal ngal wato annabi isa jaraingal en aljanna amin